kupoteza mali zangu na muda. Kama mchaga na aroso ya megalove, nimelewa penzi lako kwa nguvu sina. Kama mapenzi yangekuwa isabati hesabu za kuzidisha kujumlisha, ningepopea kusovu sana. Haiba yako ya nje mpaka ndani, we msafi wa roho unapendeza, mrembo kama diamond. You shine like diamond, you weave like diamond. Uzuri wako unavyong'aa kama diamond. You shine like diamond, you weave like diamond. Uzuri wako unavyong'aa kama diamond. Moyo wangu ni akaunti, sweet love and credit. Kama muziki, my love and melody. Hey, day like a year, I say when I go losing my eyes. Oh, umeniteka, nikukunda kumuti, my beautiful girl. I love you girl, tukichuza ligi ya mewina. I love you girl, you my everything, my diamond. You weave a diamond. Uzuri wako unavyong'aa kama diamond. You shine like diamond, you weave a diamond. Uzuri wako unavyong'aa kama diamond.
My lady, cause it make me, I'm feeling happy. Ndo chaguo langu, milele milele daima niwe na wewe.